naitwa Malion
Ali.
Ali?
Yes.
From Mandera County, lakini mimi mkazi wa Nairobi. Bado nafanyia chama cha ODM kazi, tunasema baba State House. So nawaomba sana Mandera County, leo tumejikakamua tukafika hapa Mandera, tukasema tukae na watu wetu wa Mandera, kuambia kura ni ya baba, tupigie kura. Sisi hatuwezani na mambo ya insecurity Mandera, tunajua vile kuna insecurity, mashule zimefungwa juu ya insecurity, tunajua vile mambo zimekuwa hapa na pale, mashida hapa na pale. Tunaomba sana inshallah Mandera security wa arektindi kwa kajiro wa arektindi skula wa arektindi kwa kajiro abara wa arektindi hada opposition ana kidiaro manyin. We cannot push Wilbur as young people. Ni kama mnataka kumfuata mimi si uko huko. O vijana, naomba Raila Amolo Odinga State House.
Yani
jina langu naitwa Malion wa stage dona mesha nambi inshallah.
Tuko hali ya Ismail Ahmed lakika waana hay legion dadka ee Mandera magaalada soo asaasay jamiil ahay wal rijay soo jiilan
ku jirnaa meel ilmahaayagi iyo ilmi istareey ay wax ku barnaayeen inay ku tartamaan mataxan waxaan gacanta ku haynaa jirin waxaan joognaa meel wax madaxa ka danqaraysa jirin waxaan joognaa meel wax MCO ka danqaraa jirin waxaan joognaa meel nabadgelyadeedu ay khatar tahay waxaan joognaa meel xaaladda nadii ee kali og yahay maanta waxaan jecelahay war waxaan lidii sheegay war waxaan lidii sheegay hey Mandera hal maalin haddii aan istaagno buur baan dumin karnaa buur baan dumin karnaa haddaan hal mar istaagno halka maal aan rinno buur baan dumin karnaa isbeddel laa keeni karno laakiin haddii intii guri guri qabiil qabiil idii xareeyo guri guri qabiil qabiil idii xareeyo waxa laidiin sheego qeymo leedahaan jirin islaamnimadii iyo midnimadii iyo soomaalinimadii inaad ka tagteen maanta waxaad gacan u gasheen tuug tuugkana usii dhib gaari ka gato guryo neeriba ka gato xaalkay qoysigayna midna ma malaha
waxaan deganahay Mandera waxaana taa aad u taageeraynaa Raila Odinga oo rabna isbeddel weyn inuu u keeno qabiilada minority-ga si uu xaqooda iyo xuquuqdooda u simo marka dadweyne waxaan leeyahay yaan loo deemalaan baaba looma dayan karo ruto iyo baaba isma meel dhigi karo marka nin baaba arkaya Raila Odinga Raila Amolo Odinga ninkii arkayo inuu ku raagiisa meel kale uusan geynin marka waka